Wumbo started making friends at the well and a burege. At you but it's a my bed and I'm a peroni a bege. Ava o vera chotin the double nangazi bege. Me mwezi siminga na humbo la nubo no bia. But na hacha ketcha na bama na Nigeria. Esh bugu hacha bala uso kova azisia. Esh mutu ya shanduka bodi ama bu maria. But no bato chinja na musindi huli sani. Machero ni mfariseni. Lata nuleche shika ndomu wane malaseni. Dari humura yeah. Umbu ohango zwe aana. Cha wendi batukana. Cha keta cha seza ufi unawa mugana. Cha keta cha seza uko edhi sabangana. Hey, so shango azipeli ningani nisa aweli. Madhikita hama bele ufi inwe nisareli. After 3 years mwana humura khayani. Mashele ni abacha posa hadhibi urishikani. Isitu sibokonda batna bacha mucheka. Asoru wamba somara humbu hango chanaka.
Lessons.